Buddha mole, mapara atsena mole areka, mabiala le banyana ba ulaisha, ba tshwereng di greme la itse greme. Hey, go thibo cafe go teng. Hey, ha.